ZLatestMusic.com.
Sounds profession.
Military soga. Liviso muli zive kina brad jizo hala vumbo yeoko na jingo.
Thumbs on the beat.
Wabol bro jize. Let's go, let's get it. Keni fit kari tea keni mbumbu. Marapa ni wa yue sabuchua ni singungu. Anchi mapifu ya pelu aspungu. Ni G.O.D. na baluksa kiringu. Ni V.V.I.P. wanifita kwa katundu. Wanisawa na marapa kuniwona kalukungu. KZ koi kuwa ulundu huwa luangu. Kima kari ya bunga nani Iris Kaingu. Nisin kwa sakale ya muni vizeli ngende. Nilivita mayumbelo talo ya chimbinde. Ni mufuta wa babuni wanisavela mangonde. KZ dirapaz na balotza vinuengi. Valiba flying and flow na shaina. Maflozi mampunga kikuna kwa saina. Kina military marikuti na saina. Mabifu kona zakucha esi nika saina. Heta na using gas poni kwa siwofu. Nikato unyana inge exe musofu. Ninzi ya mufu inge kwa ikwa maswafu. Yani challenge favesi yo kia watalifu. Ni short ni vulu kwe uniform ya wazafu. Ni big dog ani service full life. Kupaka marapa kona potion for life. Ni power one bong ya skulu kulu. Luki na ritumpine. Batiani pulumuki nisiko kwa nisangana. I produce them nati deko mie bindi. Wapangilanga ujine mwine wake mungani. Kalamu mubaki wanikonda magelo monga bruto six pack. Ninchito kunipa monga berit six pack. Nikucha slow down gani driver mupaki. Nifunza wagai monga mbanje skank. Top 2 one shot ingema utwa bulukwe. Utisesto eva uwate ubulukwe. Eva fresh ni kushwa kuwa nkukwe. My game ninzi oldie. Univize kukwe. Mabes nani kodi. Wawamu wakilindi. Afabiti wa shekesha. Inge bridge ya linda. Kima chwani ya rinanga. Nani ground ikapinga. Kima address bike. Nani PM ukanjinga. Nifatima nikulu na nge kaluli kapabuki. Kashmani kanalolo nina fuck enemy. Kozi nika kunile kuichela enemy. Kono kwa ikai hana defeat. Na komoka ya pole kama pretty. Kuwone baipu musi yankwiti. Fabiti ni swala ni so tight. Nika sugar ni voice emu nani. Matodo matodo mawama voice ya kwae. Laka veli mpunda ntinge mwari chori zwai. Vani lata moni pila kaufela koni zwai. Voice vuhari kumulimu kori zwai. Takasi vila kutaya miwo mbwebede. Wabuka wazimu kuno ilibebede. Kumala pandiri muzari kulimbebede. Kusala ziamu sinza kuyandika dede. Luti ileli pilu inge kinye lota. Utie malipazo ukashwa aulonda. Sekiwa yosef kulipazo be malonda. Mutu kwa utari waku lois and again. Militari kietu na kuludelela kitabu. Luvene bube baba funyanga ni mbumbu. Milu pila southeni kono balu ziwa mungu. Kuluwe afama no mniru awina wali mbumbu. Darent from goldi kusina za mshika. Nio kwa lipoto kusinyanga mipika. Lwapanga marapa kusina za kupika. Lwaya kulanga mabifu kusina kawumbu. Inge exi ni jafa kies kesi nunka. Luva siyezi sila miseba hola tumbu tumbuka. Levo kimula zaka pakondwa ni mutu. Kasila wosa mungongo kuninweli sana tumuka. Marapa kaniti na shapa. Kiva nana waputa makata. Napuma moya ni akata. No friend go diga ya kata. Mbaswele fawa gai vani kwana kwana fai. Ninzi fresh wana dry na wakola sina kwai. Sakufufa sina kwai. Yeki time no cry. Yakulila no cry. Kunyandisa sipikai. Kuichela mitipai. Wotezi mupikai. Wasilupi mutikai. Nisekola kwa tukwai. Imalebo noti kwai. Ni madala Favest but not in it by Yaba Wiz Brown is a nanga. Boji Boji Tafe 187 JMK Mauka. Big man Sivandi Kingmaker Jasper Kavika Raisha Strexel Man Muke Alpha Makaude Vene Kuke Uncle Kenny Young Twice Vene Kavi Alpha Alfonso, I know Dili Mbambala, Timothy Kayoka, DJ Eddie, yo, DJ Platnams, DJ Boris, Dreams by Ben Bill, yeah, my Jimbos, Cas Media, Brana Makaubo, Vena Jiglins, Muyu Max Ilikauya, Black Key, D. Dennis. Kazungula
ZLatestMusic.com.
My J Veneroy Domo Yombo Imata Kezi Venenalu King C. John
Chabafia.